iskuduwaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta koonfur galbeed Soomaaliya gobolka Bakoola ayaa waliba kormeer iyo qiimeyn uu ka sameeyay hanoo kumide madarista diiniga ee ka baradawa iyo han kale maadiga ee magaalada Xudura kormeerka iskuduwaha ayaa waliba u jeedchay u sahayay sidii uu ogaadin lahayn baahiyadka gobol walbarasho ee ku jira si walon qoqobada iyo ona ka dhiirigeliyay macallimiinta duruufo shil duwan awlaadiyo walka baraayeen markii kulanka dhamaaday waliba warbaahinta la hadalay iskuduwaha oo qaaftay arimo diinta koonfur galbeed ee gobolka Bakoola Sheekh Cabdi Xuseen Iimanga oo sabogaadiya ardayda iyo macallimiinta oo soo naan balan qaaday iyo garab iyo ku sii doonana ka wasaaradda hanga oo qulyaawayo ambaahaniga
madrasada maan dheera oo ana iska jirta madrasada dugsi Qur'aan iyo dhinaca madaris walbarasho maadi ee iskuul bana iska jirta yaha booganigeeka way baa run ahaantii arago hayne dad maadaama iskuulka tafasaax ka jira arday oo madrasada qaybta madrasada ee way baa arago hayne arday diyaarsan eed meel raayusan dadaalen walbarashada diiniga aan diyaarsan ya arago hayna alxamdulillaah alxamdulillaah ilaahay maadaas isku le waa seen booganay geekana una xaaladin aragna duruufta iyo dadaalka iyo xaaladda san walka barad u haytan una xandheendhaanka suubin yasinka kooyni geeka madrasada baaneen ka dhawaaytan ka faraxsanna hadii ilaahay eedama garabkiina ana insha Allahu ta'ala dhiirigelin asan ku koyn garab istaaga asan ku koyn insha Allahu san garab surumna hadii una ana wasaaradda diinta iyo waafta garabkiina ana dadaal badan muujiya insha Allahu ta'ala uneena dadaalan hadii nagaa kutubada Qur'aanka iyo waliba meel raayso madarista ambaahniino oo dhanka suga hadii Ilaahay eedama waliba wasaaradda awoodi waliba dadaal shee insha Allah san dheer doonaan hadii Ilaahay eedama horumar badan la fadhay dalka lan horseeda anay oo madarista iyo macaahid la badiyo la dadaalo leen baahni qaabka sadila eedam si ku taageeraan insha Allah wayba eediyeed an ka kama hadnagay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa marka koowaad an mahadnagaan taaniyan wayba an mahadnagaane nabad gelyidan iyo horumarkan iyo wanaagan hata la haysada dawladda koonfur galbeed madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareenka sare iyo laamaha amaanka maanka mahadnagaane horumarkan iyo wanaagan iyo nabadgelyadan oo la haysad yaan ka mahadnagaan wayba eediyeed marka farxadneen ka ahaneen madarista habboogana geeka eediyeed aan mahadsan